DajimSafi.com.
Yo, yo.
Es con the boy Kumi Rambo One, man of the night.
King Mamba on the beat.
Omu pano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la sindano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you am for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka. Ila wewe ndo chanzo, kuko nani nani nateseka. Moyo umeuteka, uso wimbo tangazo. Siwezi, nishajaribu siwezi, siwezi.
Mweza kupicha tu, nikiziona na kuishabu. Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikwisha bu. Nishalia kanyamaza, bado sichoke kukuasa. Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa. Shama nililiachia, wapita njia. Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia. Hatima zao yameshachipukia. Yeah, tulivaa jisali sali, kapo ilikuwa kale kale. Yani marafiki wale wale, leo wanakula pale pale. Siamini kwangu ulisepa, uko na nenepa, unata mawazo. Huku nani nani nateseka, moyo umeuteka. So imbo talazo ziwezi, nisiwezi.
Kukuhonga ukisema hai kesho mina jinyonga. Aizo pozi zako kama kinyonga, na miwivu wangu kama kidonda.
Yo yo,
it's con the boy call me number one. Baresa it's con the music for what
the mix killer.